Hey boy,
Sean
manje
van.
sithunani vandag.
Ah, sishale track esithi ndizo.
Okay, na yazwakala.
Yeah. Ayi sana, hadi
hadi. Ngicela ucime ifoni.
Ah, ndimfinzwe icima, uthi ngibambele le ngifast. Esha, fuck, yabona ke, nawa la masimbe engazwani nawe. Ayi ayi ayi.
Yini?
Ile sinje lezi azifuna ikhafa, ntwana yazi nanka iski. Eyoza, enhleke intwana ngicela ungivulele igame. Khona la ngisadlula khona i-track sebuyela late. This is that shit I hate, abantu abangekho straight. When I'm supposed to get paid, sekubanjwa ama-debate. Attend i-court ka-12, bangana bavula i-case. Enhle ngathi ngibhelele usidoda, seba out of order. Bashayisa i-cross-country fast, bazoboda. Ayisukile ntwana vala bo-ace. Show kamnyama ndabo, khona kumele sibafake i-chase. Mina ngizodlula ejangalala, sengizonqanda uma-race. When u-scout isimove simnyama esiphakeda ngase-pace. Bangenza ifoni ephuka i-screen, athi sibashintshele i-face. Eshnasle snaibambo ndingizokubhelela late. When uzonyama ungananqondo namhlanje uzo kwakhiphe fingers crossed iminye lingaphuma iphokophoko bazokhula iscope ophuma ubuchopho buma bokoboko ngikubeka inyawo ebusweni kupeki ifuba ngemforoko sogogo khamisa ibarel sopopo uyeke ukunokha abantu uzitshele ukuthi uyisikhokho kanje usofso bheka into ebalekisa bofo nathi sazi iklevu uyankolota ngathi awusekhosho andahoflight by night uyaphela kufuna isaka lami eyakaduma yakahelsiph isikatara ebe ngispa iyangihafa
awunamaifuna
isaka lami andahoflight by night uyaphela kufuna isaka lami eyakaduma yakahelsiph isikatara ebe ngispa iyangihafa awunamaifuna isaka lami.
Esh. Yo.
Sho baba,
sasimfa. Ground scale uphume ngase cottage, nekari mnyama edimile lahla amakhase orange. Yakabo age, vele kumele sifise slate shesha madala le mampara bathi vanga bo age. Okay, fine, susunyana labafana batheleka, sachile garini kushikata siphaphemela sebayasidelela, mara finance yabavezela sekhale palina sana answer mase siphaphelela. First gear hand breakdown sasuka ngamasimba overtake la ku oncoming isidlula ngamasimba ngikutsa namachitu valonix sikhuluma amasimba.
Shy hand breakdown isiphume ngamasimba.
Baba kunama paraclava masifika dasa kwanqaza mabanga simangaza siyabafasa sikubula ama plasma ngaphansi yasimasa siyothatha kwasabucwebe namazazi nduku siyabahasa funa imali yamanje ayikusasa. Ngiyasishaya ispan sam and they put their hands up. Ngiyasebenza sekumele kuphuma ama handcuffs over better tantrum ngehand gun ngizobenza. Break through windows and lift bill case bankrupt. Funa imali yami
I'm going to go to the phone.
Thank you, sir.